tiger, tiger me. Jambo namna hii, style za kumwaga wala swaga si copy. Fresh ndani ya momba, mpya sio mtumba. Street mina dunda, stretch paka ukunda. Kamua, kamua, hey chozi. Usipo waka utasepa na machozi. Kama mi niko full na maposi. Kama tools na mabling hamtoshi.
Na nimeva kufia, snap back nyuma, nimesha tulia. Vamos dame, munasikia. Ramos es mi familia. Yo tengo, urembo, urembo. Original, unique, like the first Nintendo. Expresso, hamna neno neno. Show me the quintessential.
Via, 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 via.
Sokea, sokea, teja, wacha kusinzia.
Tunasema ruka, inuka, shtuka, zinduka, mzuka. Ngoma ikishika, ibuka.
Tembea, tembea, ma, ukionesha bia. Sokea, sokea, teja, wacha kusinzia.
Nimeng'ara bia, pamba nazo mpya. Ukicheki sasa tawakilisha Mombasa. Mafans washapenda, biti navyokwenda. Kula pozi mdogo mdogo, dance ukipenda. Dance ukiringa, snap your finger. Bega wepangusa, iligo mabana wee full kuja chill. Yeah, na bae kisha funge.
Oyo, oyo, via.
Yeah.